denhousenambia.com.
What a vibe.
No.
Cinemax touch.
Aye, le, le, le. No sweat, no sweat. Popcorn.
BST, so.
Hard rock music of
you. I am a tinda. I am a dena dwala. D.O.C. and a coffee. Ya virimba. Nikambera ndende ule. Nikangi wagona. Nikambera virimba na kaso kama siya.
Biri yangu veka voma simbo Nijanende ule nane yara ule Pote ni twala virimba lomba ni ulule Maninga jigarina nishikuwa sile na jila PST na ekora siwa kuhila Olo nina mane kaso kama sila Na use ni maxipiti pa idile Nifune jasi yangu nane pa idile Tolinga vantu wose vani ya mikile Iliko yose paka njungulu zilile Yes, no sweat, no sweat
I am a tinda I am ene na twala Niyo siya na kofi Ya virimba Nikambera ndende ule Nikangi wagona Nikambera virimba na kaso kama siya Aie Lelelelele Jai Nikwala virimba Nikwala virimba Aie Lelelelele Nikwala virimba Nikwala virimba
Nichite invite nifika nona doubt Ngati suli za DJ ni kongole Paka neo ni pole mbiye pati ufole Yes, midazo ni pereka Bantu vajoya kama video ya kopeka Lelo chuli laka yeah. Pavilimba mwandi ni mapena Nichose malaya kutubirive kapena Kadashi na Eve
Adwala virimba
Eyo Bizo
Adwala virimba
Suspect nae
Adwala virimba
Fresh Potter
Adwala virimba Adwala virimba
Akwaliza Gazeo, DJ Smoke, Uncle Bo, yo, DJ Simbo, Shoka Shoka, Bobota Boys, Pamunolo, Uncle Blessa Kaumbe, Wansa Irota, huh? Moses Banda, yo, Kwakere Vasi, yes, Mr. Luku Tilimboya Mwanu, Postman Kapekere, Uncle Samu Kurusaka, yes, you fresh I say, huh? Wanyu Zalimba, hey, hey, yo Lamzi Kukaungo, yes. Kanchito.
Oh yes, it's Famous Music International.
What a vibe.
Cinema touch. Cinema touch.
Hello music at denhousenambia.com.
Oh yeah, ninjo.